cutting my swag.
It's a brand new one. Hey, Biggie Rose, the Biggie Boss. End of 2021, Freestyle Cypher. Alongside
JM Blues Party, Cax,
Aston and J. Let me get it at
Ifidi La Rabai.
Kiflo hot tinge malasha fambaula. Follow vitalo na bagai kiku watataula. Fama rapu alu na milolwani. Lukena kaufela na ikile kwa Japani. Ona fale michafu wako pani. Kona follow tofele zangalabo na likani. Lutoba kenela ngafela ni mishika. Nibona ni kusaba kuliseska lubunka. Luna lutumile kufita kovidi. Lulila kaufela loko ni aborodi. Luna kura paseli fela inge kucha. Nekile mwali fifi alupale likucha. Kelu fedha kaufela sila basi. Lulibele la yeka tanji kikalabashi. Luna kwanu luvawe ile matocha. Kihelosa neke my fellow teacher. Kwanu muziki kio na dile mujobu. Nazwa number one neke muni vee mwamobu. Zene ni chala chwale fake ni kutula. Vene vavala vala kele ni toba tutula. Nivona keni fita fa destination. Kusiezi fela kuhatele la fa nation. Neke kotu vala vala tulia bunga. Nise yanga fela isi kitala yetu panga. Luna kei kwela levo mtu wanga. Lukene lama big case neke kasalanga. Rapu imu natie nifitele ze. Easy.
Let's go. Inovesi ngui hake mkabuku. Na inovesi kanangu na imbinga ufuku. Momo ya minai heta haha suku. Yetuta tukale inge wilizo puku puku. Ngengua hichi watu michi maluku. Mugimba mashina mavulu wanangulu. Nguka mbembe ngwa wahuku la huku. Fesi ngu na kuhaka mwane chako ona huku. Ya mingu Tarzan ngwa pangu solola. Mba waswa minga chili nangu kusolola. Uza cha mingwa wocha wali ya vihela. Kungu wana wani oni wani kwa pa makengela. Otu notu ngwa kutulia tali ata vikolo ngwa visoka kunu ngwa vipata pasana. Vya makumi shilo levo yangu njini. Nge kuliko mukario kongulweze nu ulinyi. Brrrr. Genga lalikanyi adala. Hehe. Sana JM Blues Party. Akingi ngopa walifuchi mara.
Mwona keni fita fa destination. Kusiezi fela kuhatele la fa nation. Neke kotu vala vala tulia bunga. Nise yanga fela isi kitala yetu panga. Luna kei kwela levo mtu wanga. Lukene lama big case neke kasalanga. Yeah. Rapu imu natie nifitele ze. Ize uka alaba Big Rose.
Newa Big Rose ndaba chila bonse. Nga nafika pa mic wala butuka bonse. I'm the boss kose na kulia kumbalose. Neti vanchiro kula baba ni malose. I'm running life not ya babuto. Shaka kwene lepa numa nine woko mando. The survivor ine nangu ni munkondo. Mufia kuimba imba ine ndi chipondo. Check vale mona kwa tina Panda, ndeva shingulisha kwa tikipa muchi panda. Yeah, epo njangali la bala banda. Dawa dabusha kwa tini movie anaconda. Rah, Big Rose, boss wa bonse. Yeah.
Ifa baile, Kax, Ifidi La Rabai. Mabisa kuneha mikakashi. This is not hip hop na mwenye kabisaji. Eva Reda ingeni soli ya mungaji. Otherwise ngu legend call me Harry Milanzi. Oh, ino ivo nuko tupata. Ya ino flow ina kupata. Unmastered ya kona kuswata. Tukwata mbuli mwakehe wasanga mbuli kwata. Ya kufari zumu tulo songo nyoko. I'm never siki kwa salami songo nyoko. Yes, rolling masoji slow zimyoko. Squadi yangu kehe langwa iwoko la woko. Mwana wati Yesu kapata. Woko ko I'm the head is ongo twatwa. Hakiko mamu na bose na bakufafwa. I'm killing the move. Wako wevu sako sasa. Hey, fawa ile.
Kakakakati maswa music.
Yes I, yes I. You know we blazing. Hey, Biggie Rose, the Biggie Boss. Goodbye 2021. Welcome 2022. Hey, JM Blues Pack, Cox, Aston and Jays. Yeku fosala, fosala. Katima swagalicious. Sancho on this one. Biggie Rose, the Biggie Boss.